Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Greetings in the wonderful name of our Lord and Savior, King Jesus. We thank the presence of the Holy Spirit in our midst as we greet all listeners at Radio Pulpit ngegama lika Jesu. Ekuseni kwekwa namhlanje bangcwele, we are going to read the book of 2 Timothy chapter 3. Sisalfunda the itagile yakhona ithi godlessness in the last days. Mayiqhubeka ithi leli lizwi, but mark this, there will be terrible times in the last days. Manje uma silifunda leli lizwi lithi there will be a terrible times in the last days. Paul la ubhalela uTimothy and uthi kuye, but mark this. Kodwa into emangazayo namhlanje ukuthi yithi who are marking this. Ukuthi what was written in that book, what was written to Timothy, we see it with our own eyes. Ukuthi uNkulunkulu ngempela uyakhuluma. Ngoba manje lithi lana, there will be a terrible times in the last days. Namhlanje ngempela, when we are talking about the times, we are no more talking about the good times. We are no more talking about the profitable times. We are not talking about ikhathe ezinjani, but we are talking about the terrible times. Yiko lokhu uDavide ngelinye lamalanga athi, my times are in your hands. Ngoba manje kukhona ikhathi. Ikhathi empeleni ziyashintsha. Njengoba ngisho naye uSolomon washo, wathi kuneyikhathi eyishintshayo, kukhona isikhathi sokukhala nesikhathi sokuhleka. But namhlanje sibhekene nesikhathi ethi mawubheka, mawuthi uyabheka kulo lonke umhlaba wonke globally, bayakhala abantu. Mawuthi uyabheka emhlabeni wonke namhlanje kunzima ngendlela emangalisayo. There are people manje nanamhlanje abangakhona ukubheka amathelevishini, abangafuni ukwabheka amathelevishini. But I would like to say this morning, sometimes kuhle kodwa at the same time akukho kuhle. Ngani ngoba manje there are things that we need to pray for, but now we are closing ourselves in the closet. Yokuthi mina I don't want even to watch to see ukuthi what is happening. How are we going to know ukuthi what is happening? Ngoba uNkulunkulu empeleni ufuna ukuthi sizazi le ikhati, ngoba ikhati abhale ngazo. Uyabona uma sibheka abantwana bakaIsrayeli uma beyongena eJericho, siyezwa ukuthi this woman yakhuluma kumadoda aseJericho uRahabu wathi sizwile ngoNkulunkulu wenu. Manje ubabe waveze kanjani ngoNkulunkulu wabo, and yet bebengenayo ile njengathi njengoba kukhona amaphepha, kukhona i-social media, bebengenayo. Kodwa kwathi ngeke ukuthi bazwe, meaning that uNkulunkulu sometimes wants us to know about those things ukuze sikwazi ukukhuleka. Manje nalizwi lithi there will be a terrible times in the last days. People will be lovers of themselves. Ngempela namhlanje bangcwele abantu singabantu abayithandayo. Sithanda ukuze siyithande size sidlule uNkulunkulu osidalile. Singabantu abayithandayo, sithanda izinto zethu more than uNkulunkulu. Manje lithi leli lizwe uthando sizoba nalo, kodwa lolthando esinalo asuthando esifanele ukuthi silinikeze uNkulunkulu, but sizoba nothando lokuyithanda thina. Yazi umuntu oyithandayo akakwazi ukubona omunye umuntu ngani ngoba uyithanda yena. Manje lithi there will be people who will be lovers of themselves, lovers of money. Manje siyakubona bangcwele, akekho umuntu okholwayo nongakholwa, olifunda izwi nongalifundizi. Akekho umuntu ongayiboni into ukuthi ngempela lesi sikhathi siyagcwaliseka. There are people who are lovers of money. People can do anything for money. People can kill for money. People can do anything for money. Abamsaba uNkulunkulu uma kufika emalini. Every language namhlanje indaba yemali. Ngani ngoba kufika isikhathi izwi likaNkulunkulu elithi people will be lovers of money. Manje at the same time uJesu wasitshela ukuthi you cannot love God and love money. Ngoba if you love money, anything the devil is able to use you anyhow. many people ababulalayo because of money? How many people abanikeza abantwana namhlanje sinabantwana abazwela bemile eyitradeni ngama-drugs because of money? How many people abaskemayo because of money? How many people abathathela imali zabo bezisebenzele baskenye kumafoni abo bathathe imali zabo behethe imiphefumulo yabantu because of money? How many people namhlanje ababulawayo because of money? Baze banikezwe namagama ukuthi bayinkabi because of money. How many people namhlanje abathengisa imizimba yabo because of money? How many people abathengisa amaphasi abantu because of money? Namhlanje money, money. Mathi siyabheka izwi kaNkulunkulu ligcwalisa igcwalisa izwi izinto ezenzakalayo lithi people will be lovers of money. Manje nayi indaba imali yokuthi umuntu angenza anything because of money, thinking that money is the answer of everything. But there are things that money cannot buy. Imali is not everything. But uSatan wenze ngathi imali yiyo yonke into. People used to live in the past without money. Imali into yamanje yeza neBabylon. People used to live without money. Namhlanje abantu bathi imali. Lithi manje leli lizwi, people who are boastful. And uma sizwa izwi kaNkulunkulu malikhuluma ngothando, lithi uthando is not boastful. Namhlanje we are the people ababoastful ngezinto esinazo. Ababoastful ngento eziningi. Lithi people who are proud. Lithi people who are abusive. How many people are abusive namhlanje? Aba abuse amakhosikazi abo. Aba abuse abayeni babo. Aba abuse i-situation. Yes, abantu aba abuse kuphela abantu ba abuse nesimo. Basithatha isimo basebenze ngendlela engafanelekanga. Ba abuse nesimo ngikhuluma nasemsebenzini. Uthola ukuthi akufanelanga uyenze lento ngalesi sikhathi. But manje you are abusing the time ekufanele useve abanye abantu. Abusing the time makufanele useve the community kwindawo ze public. Uthole bayoxoxa, uthola athi umuntu ngisaphuma. Abuser isikhathi malithi people are abusive. You can be abusive of the time. You can be abusive ukuthi abuse abantu, abuse isimo, abuse situation. Manje siphila kuleso sikhathi abantu they are abusing everything. Namhlanje uma sibheka nasebhedlela, sithola ukuthi namhlanje even nabantu abanesayo abantu they are abusing ikuthwani the into yokunesa abantu ngoba manje abasayenzi ngendlela efanelekile, abasayenzi njengo Florence Nightingale, abasayenzi njengoba bathi sithanda abantu, we have come to serve people. Why? Because of the love of money. Namhlanje ziningi izinto ezenzekalayo elithi kaNkulunkulu who are disobedient to their parents. Sibheka eyikolweni namhlanje. Namhlanje abantwana yibona ababusa amakhaya. Namhlanje you cannot tell a child ukuthi into ethila ngiyifuna endlini, umntana ozokutshela ukuthi ufunani. Elithi kaNkulunkulu yikhathi ezi terrible where children are disobedient to their parents. When we look at this eikolweni, we have seen abantwana bevukela bo tishere. We have seen abantwana be namhlanje you cannot even cela umntana kamakhelwane. Why? Because uzokutshela ukuthi awusumamam. Even the parents themselves, when you start to talk at hey zalo wakho umntwana, we are living in the terrible times. Namhlanje we are even living in the time yokuthi even nala abantwana eyikolweni abangafuni ukuzwa, bephinda futhi nasemakhaya bangalaleli, bephinda futhi bengenandaba. Uyazi khona izinto besingakwazi ukuzenza esitradeni, not because sibona umama engekho, even umuntu omdala mombona wawusaba nomuntu omdala, but we are living in the terrible times lapho kungasena mahloni abantwana, they are disobedient to their parents, and now even our government izokutshela ukuthi manje uma udiscipline umntana wakho, but you are abusing your child. Government engazange yakuzalela lo mntwana, but kube yona ekutshela ukuthi you are abusing this child. Uma wenza into ekhulunywa izikaNkulunkulu ukuthi let us correct our children. Namhlanje izimo isikhathi esiphila kuso, it's terrible times. Lithi leli lizwi, we are living in a time when people are ungrateful. Namhlanje bangcwele abantu abasabukubongi, abantu they are demanding. Abantu abasabongi namhlanje noma ungaziwenze into enhle kanjani, people are very much ungrateful. People are very much greedy. People abasakwazi ukubonga ukuthi thank you, babona ngathi kufanele uyenze leyo nto leyo. Noma soyenzile abakwazi ukubonga. Siphila kwisikhathi abathi izikaNkulunkulu, these are terrible times. Bese lithi where people are unholy, abukho ubungcwele. Ubu unholy lobu bazalwana, even nangendlela esiqoka ngayo, even nangendlela bazalwana esikhuluma ngayo. Lithi leli lizwi, the terrible times where people, where children are disobedient to their parent, when people are ungrateful, when there's unholiness, without love, without unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of good. Abantu namhlanje ubuhle into esingasayithandi, into enhle asisayithandi. Ungabona nendlela esiphethe ngayo, indlela esihlala kuzo, indawo esihlala kuzo, ukuthi we don't love good things. Silahlela noma kanjani, senza noma kanjani, siphula noma kanjani izinto seyikhona. Namhlanje usakwazi ukukhuza ngani, ngoba we are living in a terrible times. La ungeke uthi no, don't do that, ngoba manje namhlanje uma ungathi no, don't do that, kuthiwa undaba. Akufanelanga ukuthi ukorrekthe izinto kahle. Manje lithi leli lizwi kuverse 4, they are treacherous, they rush, conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God. Yazi uNkulunkulu, siyambonga ngezwi lakhe, ngoba namhlanje sikubona whether we are called or awukholwa, whether uyalifundisa or awulifundi, izinto esizibonayo namhlanje. Lithi zikaNkulunkulu, lovers of pleasure rather than lovers of God. Namhlanje abantu, they can spend their time in doing pleasure. They can spend their time in anything ezojabulisa inyama yabo, but they cannot even spend 2 or 3 hours endlini kaNkulunkulu. Bephakathi endlini kaNkulunkulu babheka nesikhathi ukuthi isikhathi siyahamba, isikhathi ngathi sishiywa isikhathi. Manje why? Because bashiywa yile sikhathi esithwa it's a terrible time. Ngani? Ngoba manje isikhathi esterrible esenza ukuthi abantu babheka amawashi, babone ngathi ukuhlala in the presence of God is to waste the time. Siphila manje kulezo ikhathi ifana nalezo elithi zikaNkulunkulu lapho, having a form of godliness but denying its power. Banesimo soku mkhonza uNkulunkulu kodwa baphika amandla aso. Why singakusho lokho bangcwele, ukuthi siphila kulezo ikhathi abantu bayasuka in the presence of God bahambe bayofuna inyanga, njengoSawuli owathi makangasamuzi uNkulunkulu wahamba ulandi izangoma. Namhlanje isikhathi esiphila kuzo elithi having the form of godliness but denying its power, asisafuna amandla kaNkulunkulu namhlanje, siyawaphika amandla kaNkulunkulu namhlanje, sifuna amandla ezinto eziphathwayo. Manje ngisho nasiphakathi emabandleni kuyakwenziwa lokho. Nakithi kubafundisi, we having a form of godliness but denying the power kaNkulunkulu, ngoba abantu uma bezo bayothwala kungoba they are denying the power kaNkulunkulu. Manje uthi umpostoli uPauli make khuluma kuTimothy uthi have nothing to do with them, have nothing to do with them. Uthi kuverse 6, they are the kind who won their way into homes and gained control over weak-willed women who are loaded to down with sins and are swayed by all kinds of evil desire. Lithi kuverse 7 wakhona, always learning but never able to acknowledge the truth. Always learning but never able to acknowledge the truth. Bayafundiswa kodwa abafuni ukufinyelela eqinisweni. Lokho singakubona bangcwele even singabantwana bakaNkulunkulu. Umthola umuntu athi mina kudala ngumzalwana. Kodwa uthola ukuthi manje noma ungabuza nje i-assurance of salvation akayazi. Uzibuza ukuthi manje insindiso yakhe insindiso enjani, akana rusi zensindiso. Yiko lokhu kulula ukuthi kuze noma ubani bathi sifunda nawe afunde nabo. Ngani ngoba akana route yalento. Uyafundiswa njalo akafundi. Lithi leli lizwi always learning but never able to acknowledge the truth. Uma ngabe siya acknowledge iqiniso likaNkuluNkulu kube abaningi bethu bakhululekile. Kodwa uthola ukuthi manje kudala ehanjwa lendlela kodwa umuntu akakafiki. Yazi ngikhumbula the true thing engizoyikhuluma. Lo mama lo washona kwesikhashanyana. He was one of our neighbors. Washona kwesikhashanyana. Ekushoneni kwakhe kwesikhashanyana abantu bekhona lapha ekamereni elele. Uthi makevuka lapho, uthi bengihambile. Mangihambile, meaning that she died. She was in a coma. Uthi ngabona umfundisi ubanibani esahamba lendlela. Uthi ngabuza mfundisi kanti kunini wahamba usesahamba lendlela. Manje ukhuluma ngomuntu okudala washona, but akekafiki la eyakhona. Manje esikhathini esinje, into eyifana nalezo, ukuthi people they are always learning, but never come to the knowledge of the truth. Ungambona ngathi ulikhuluma iqiniso, kodwa akalikalitholi le qiniso, uyafunda akafundiseki. Manje ekuseni kwanamhlanje, siphila in the times of terrible times. La lithi kwaNkulunkulu, just like James and Jambrand, oppose Moses. So all these men oppose the truth. Abantu iqiniso namhlanje abasalifuni. Bafuna ukuthi ukhulume lento ezojabulisa inyama yabo. And uma uzokhuluma ngezwi likaNkuluNkulu, uzokutshela ukuthi yela lento ibhale abantu. And manje lento ibhale abantu kufanele ukuthi lento yenziwe ngoba manje into zabantu. Manje ekuseni kwanamhlanje siphile esikhathini ekuthiwa izwi kaNkuluNkulu is a terrible time. But izwi kaNkuluNkulu lithi but they will not get very far. Because as in the case of those men, their folly will be clear to everyone. Manje siyabona ngempela ukuthi ekugcineni siyabona ukuthi ababambelelanga eqinisweni. Kukhona izinto esigcina siyibone ukuthi manje laba bantu ababambelelanga eqinisweni njengokusho kwaNkuluNkulu izwi ukuthi khona abantu abafundiswa abangafundiseki. Manje uyambona umuntu ofundiswa angafundiseki ngoba umbone eyenza lento kudale umzalwana akashintshi, uyafundiswa akafundiseki. Manje ekuseni kwanamhlanje siphila kwisikhathi which is terrible times elidinga ukuthi manje sibonga ngoba uJesu Kristo usikhulekele lesi sikhathi, wasikhulekele nathi ukuthi sisezweni kodwa sibona bezwe. And the very sikhathi esiphila kuzo, this is a time ekudingeka ukuthi usawoti wezwe mawubonakale, ilight esiyiyo yezwe mayibonakale. UNkulunkulu asize ngegama likaJesu waseNazaretha. Father God, we thank you ekuseni ukuthi now we know baba sibona ngamehlo ethu ukuthi we are living at the terrible times. May God help us uNkulunkulu ukuthi sihamba kulesikhathi esifana nalesi singasuki endaweni yethu osibeke kuyo. Amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.